kamnand uti baby kid.
Ayo Calvin.
Ndi yakuthanda ndinso kuqina, difuna wena, xa kuyanplashisa, iS lakho, baby land bawisa, difuna wena, hanizonlalisa, ekhaya bekho kombizo spitisa, yakumbula mna halikhawulesisa, ubuhle bakho halingatumisa, difuna wena, baby sanhlalisa, yacela khawuleze ubuzulisa, eyazi yandibase lwesikwangumela. Baby, I choose you cause I'm funa wena. Ithando lwam zanika wena. Ingqondo yam icinga wena. Ndiyakuthanda mna, ndiyakuthanda uyeva. Isithando sam nguwe wedwa. Ithando lwam zanika wena. Ingqondo yam icinga wena. Ndiyakuthanda mna, ndiyakuthanda uyeva. Isithando sam nguwe wedwa. Mindset, loko ngicinga ngawe namangasifila ngathi ngiyaqeqa. Baby, there's no one like